yande joni tori mintaji sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnal e mo hande der ko kibaruji men tawani nyamaane ko leydi Niger rewte no wada milliarduji jeddi francs CFA ko lati du kon nan ni kam wonno ceede jangobe bibbe leydi Niger tabe leydi Yassin horejo fedde jingonore jangobe le ko leydi men Niger hala e le habaruji dina dum wontiri nonni gambatte alle fina taway kulle meden de tawden de en dan reeno moja kam wadi ko hawrinde wada e dow halnugol hokko habaruji ne wonno sigla maji wonno wadira en nan dum ele habaruji di kan en ngardu faande yewtere men pindina studio kalango hande en yewde nani e suka debbo goto lati do wadi hon fawarjen talkuru natal na mbi'en du konda ni maande no nokkuje to ndiyam waawi bonnude wakkati ndungu nan ndiyam mayo kel kibaruji men e fulfulde hande ni andako Ousmane Amadou jangonto non wontiri ndenene kay e ley kibaruji di en nani nani jonka en faande manda majji go fu ginande en kaltina do filla hippiter goddo wadi fi peter ndu ko nani wada nani to en nder departement mo gingimi wurno wi faande ni blabrin o en nani wi amadu ko nani don won ko hippiter wada hono sogeji tawa don endam non wadi ko faande afp ka won fedde leydi france ko habaruji ka wurtiri kabar o wiide ke kandu ko na hebi kabar o en nan ton enda e nder leydi din non non faawari jondu ko nani be kolli wiide du ko nani hono ko dum waddu ko ndam wadi himbe maabe ko to hono sappo ni endam dum wonno ko fa hande ndu ko ndam be bi'i neddo goto gollo mawdo jodo tan difa halni dum kasenda AFP federal de France ko habaruji den endam non ni faawari joni yorno birnde ko ekibaruji no tawa ko watta milliarduji jeddi France CFA kam wonno ceede ko leydi Niger rewete har filla ko yobonto jangobe leydi ni ena taabe der leydi Yassin dum du konna wonno ko faawari joni ni hono hore jo fedde jangobe lekkol sen ISN wo addi halande en fa fondinta famina en fa woda o wita kena fande ni algabit ider o wi hunno ko lati dum do no lati ni sentende yade jangobe leydi meden taabe leydi Yassin ciagal mo dum wonno dangal yade gomnati halaka o halni dum tarnan fude Ahmed Subako.
Cette situation elle est d'ordre général.
Sa dornan dan dudal bandirabe amin fu wombe no jangaleede Yassin tawrada dum du gam gomnati woni yobay ceede jande mabbe der jangirde de be tawa ibe janga illa ko boyi min puddi fodude hakkilu ministre kawjiido jandeji mawdi gam fu anab sarusi jobo ceede amin nyamane ko watta milliarduji jeddi gomnati tokkete dum du sabi ko bandirabe amin wombe Dakar leydi Senegal kebi sador maji di hana du kambe tan tawa der sador maji di fahe wombe Burkina Faso Guinée Mali ba wombe do der leydi meden no godi ir sador maji di gomnati du no tilsino tittinkino ko watta mo solo
hebe
nonni yawtere gon wadama hande dum dugam batte Allah e famminde himbe bibbe leydi Niger anda fa woda hono kulantareje tawang na mbiendo fina tawaje meden lati du konna han taw jogama joga lobbe gam batte kebde deno jaati wadi ko yawtere en wada subak o enda dum du konna ni hono gaddo dum kam wonno hon lati dum gondon darni hara projet mbite Niger heritage kam wonno Niger tawangal dum du wadi ko faware joni be kali hala ne wono kulle hono tawtanga leydi Niger dena jogira o wi sabu leydi Niger do wala su to wayi resude dum kanabe be koddi be ngadan golleji kewdo enda subako gallu nyameni Didier du tei halani do hokkobe habaruji no fawar jom bandi mi mbeta do Mariama Diallo ke na tawama e mabbe
la paléontologie ça consiste
gande non ko watte do kulle tarif illu nimbe den der leydi Afrika leydi Niger burno birdi ladde witendi dinosaur idun tawadu der kulle tawade kande itanede nokku amma gomnati leydi Niger hokkimin lawol hojude yara Yassin gollitirde amin komin ngodi ko dekugol jungo do derol wada do mun gallawol laamu leydi ko utande ujunere keme jena e chapande jena e jeddi widum meden kani wartirde dum fu le Niger bakol wala sarusi majum denne gollirde witende Niger heritage no yidi nyibude sudu mobirdu kulle tariki illu nimbe den kambe fu e fina tawaji sara agades
nawontere fawaare jondu konna ni ko watto rewɓe noga e joyo ƴuuɓe ley parti ji politique namɓe en jiyaɓe parti politique ƴuuɓe nder région mo fahanden Tillaberi do Sow Tawa ka e gon ko gaari kawri e galluñemen ɗo enɗa ko waɗi hono batu hono fawaare jon kollole ekkintinol ONG FAD kam woni fedde nde noon wiyete hawtade e ballaga bureau joɗanigu leydi français leydi men Niger kañum woni ko yoɓani ɗum gam batte ɗum waɗe fa ɗum wooɗa ɗum ɗo waɗna kana gam kamɓe rewɓe ɓe paamano ɓe joddoto e politique nen ɓe gatta koɓe ɓeydo nen ɓe gatta koɓe golla eley fi politique e leydi men Niger. Nani ko fande Mariama Mamoudou Jibo laatiɗo goto e projet FAD o enɗa haalani bandimi subaka o rukke yettu Adramane.
Dalila hawrine ekkintinol gol woni ko watta rewɓe naata cuɓakiji gonaɗe no ciriye ɗo nder leydi Niger. Ekkintinol maɓɓe gol no waɗe dow laabi kiite kawjiɗi filla jinganade hakke rewɓe eno waɗe ko tawe eɓe cigili faa wooɗi dow laabi politik leydi heɓa naatuɓe cuɓaki ɓen baawa keɓi watantoɓe ɗum en ɗuɓɓe. Ɓaawo majjum meɗen cigili waɗude dow telefonaji dabareji gon ko watta rewɓe baawi keɓe dewte laabi laamu leydi jinganoji rewɓe nder raɓɓinol haala ni huune hu ko waawi sembinɗini rewɓe nder partiji muɓɓe e dow laabi politique leydi fuu.
Nonni hono ƴewtinagol hono seere ko nangoto fawaare joni demurgol rewɓe kañum woni ko wonno waɗne ƴeewol muɗum dow fise dow maire ɗum ndu kondani wonnana e dow filla ko darta hono ONG mbiteɗo Marie Stops Niger mo ñeme kañum woni ko waɗi ɗum fa wallita rewɓe ɓen enda ɗum waɗan ndu kondani fayade aljumar nde enda e ɗum golla dow majjum. Docteur Adama Abdoulaye goto e wonɓe no ganɗi sigil on enda o wi ƴeewol ngol ko watte dow maire ɗum enda watta kena gam batte debbo fuu faama toye taɓa har filla ñaw seere ɗo haade to watugo lewru octobre ndu enda
lewru octobre duni lewru muɓɓurno ittanu gam durwude yaajina laabi durwididde ñaw seere ɗum ndu saabi ko imen gaɗa batu wara eta daara de ɓiɓɓe ñaw seere guuno tawa e neɗɗo. Imen gaɗa filla ñaw seere rimoru amma pamtinol majjum hoya seni teekaaki luggi ɗikki gam ɓooyan ko guwanga e debbo baade ɓiɓɓe maggu no tawe e debbo on de ɓiɓɓe maggu hi'aama law igu ñawto de ni Allah waɗi nder etogo ɓiɓɓe maggu hi'aama sey men kolla safaare de debbo on soodata gam ñawto de ni seere de mo wangi e debbo on du sey o haalane to o yaha o ñawto de alaama ko sika seere no tawa e debbo on du sey o wi'e o warto mo wuuri ɗum dartino ñawgun kadi
dans un an pour venir se faire dépister encore.
Non ni to ena filiñidu konna ni sarusi kawjiɗo filla jandeji hakkundeji waɗi janginol e tindi ko watto janginoɓe hemre capan tato kañum e docteurɓe kawjiɓe jandeji hakkundeji jeyaɓe fawaare jondu konna walam bani bangu kañum abala fawande ndu e filiñe wurɗon enda ɗum ndu konnani waɗdi ko fawaare joni mbiyeteɗo mamman amini nahanci laatir kawni hoorejo filla ko darto jande hakkunde to ena filiñe note ke bandemi Abdoulaye Bakassa e dow fi janginolngol ɓe gaɗi ngol
ni woni heɓa hirñereji acce nder nokkuje to janguete. Ko waɗi min cuɓi hoore haala kando gam nder nokkuje to rafi ndenagu tawa nimɓe goni woɗi du gollal hirñere ngal no woodi ko rimanta far jande e sukaɓe ɓe nden ne janguinoɓe hemre e capanɗe tato ƴoɓe nokkuje goɗɗe ekkintina misali bani bangu walam abala e filenge ekkintino ngol ɗo si nayi min gaɗi ɗum balɗe tattati min gaɗi balɗe ɗiɗi timmina kengam min keɓi du andal komin ekkitoyta sukaɓe jangoɓeɓe e nder janguirɗe ɗen heɓa hirñereji acce nder nokkuje to jangueteɗo
la violence en milieu scolaire.
Nonni to enɗan gaydu konnan wiyama jawdi juuri law fa ɓattateke guese sanne ɗum laatake du konnan sakkulla sanne fara foreɓe to enɗan gaya ɗum waɗdi ko préfet mo gaya o wi hunde enɗan ko ɗum yaawi ɗum du konna on waɗano dengal yaade e duroɓe enɗa kakkile kulle mumen saɓɓe mbowira noon se wekketi nanonni fawar jani préfet mo gaya hono mbiyeteɗo fawar joni du konna ni Hamidou Diawga ko haalani bandimin tawat to enɗan gaya.
Ɗum waɗi wakkati joni komin nani wi'a dabbaji puɗɗi jurude ley gese nder komini Tanda ley wuro witengo Albarkeise. To ɗon duroɓe ɓen kawri ɓadangal gese, amma ɓe mboninayi gina ndeyi iɗum hoddiri. Ɗum saabi komin gatti dande yahde ruggaɓe maɓɓe tindinaɓe heɓa ɓe coƴƴitoɗo e dabbaji maɓɓe fadde remoɓe ɓen no kantida e gese ɗe. Ngam no kuje to durte no wodi ladde nden do no horiti woɗi be liɗi no godi ndiyam. Nden ne miyay fuu ko waddata nagge nder gese hano joni. Min toldatako e majjum. Miɗo andina du ruggaɓe kamɓe pelle kawjiɗe durgol daɗɗo noon ni laati kantawa nder département on no golla.
Nonni fawani joni ele ñalaɗɗe wonno ko fedde hawjinde cuɓaki dow filla hooreɓe hono syndicatji golloɓe sarusuji e leydi men Niger waɗi kandu konnani batu hono kollitol goɗon. Ɗum du konnat ɗo galluñeme won ko ɗum waɗi ele ñalaɗe ƴaɓɓiɗɗe enda. Ɗum wanna kanadu konnan ko watto hono himɓe capanɗe nayo jeeyaɓe syndicatji mawɗi e fawar jondu hawtade e himɓe warɗo inde gomnanti. Koro majju ndu woni hono hollude himɓe noyi wonno cuɓaki keno ɓe cigliri ɗum noyi woni koɓe cini ɓe gaɗa nder majju heɓa ɗum fantino fa wooɗa. Ɗum saabi jiidal ngal waɗama ndennene kadi tokkido jiidal ko wanno ndennene ka illu ko ƴaɓɓino nde to. Ɗum waddi ko fande Issa ɗan Azumi kañum woni latiɗo hoorejo ko neɓɓon enda nani ko hanni bandi min Adama Dawaci dow fi on enda.
Il s'agit de relever les points forts.
Fille tay kaaki wurtina no sigile cuɓaaki kin siriyora non. Ɗum holladu to waɗi e to jacci fa moƴƴine fondite. Heɓa saɗormaji keɓanoɗi nder cuɓaakiji gaɗanoɗi ɗin to heɓo kaden. Ngam hande ni de en ƴeewi ceede keƴorɗe ko waɗa kullegom heɓaaki. Kaden du wattaɓe gaɗa talkuru wote e kartiji woteɗin ɗi jamani ɓen andal woɓɓe maɓɓe keƴoray non fuu ko waɗa golle ɗen faa ɗe boɗa. Gomnati kandu heɓi andude moye tawda du fille siriyade cuɓakiji ɗin. Pelle jinganoje golloɓe joyi burti nder sigila on. Kone fedde hawjine fille cuɓakiji fedde daroytone halde e gomnati dow saɗormaji golloɓe de ni waɗi golle mum no woɗiri.
Sa mission est la première mission qui lui est confiée.
Studio Kalangu
difa dow radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM zender
dow radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi FM
maraɗi dow radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM cota
dow bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
studio galangu.
Hala yewtere men pinnon ni hannde nde ena en jewdittana e suka debbo goto laatiɗo wurtini kandu walli feke talkurgon ko holloto e ko mani to nokkuji to laati ndiyan no yaawi ñamde ɗo waɗa bonandaji. Ɗum du konnani waddi ko fawarde joni du konnani kulle ɗe du konna waɗa dow ballaga pinud kañum e fane PGRC nani fa hannde du konnani kanko debbo enɗa o famina en ɗo enɗan ɗum e saabi ko waɗi noyi ɗum waɗiri. O witakenani Fatima Ider yewtere makko e Moussa Hassan kawon yew
waɗi lebbi ko gaɗɗon talkuru dow tindinde nokkuji ɗe ndiyam yaawi ñamde tawaɗe ɓargol maayo misali ñamey. Tindinolngol bankiyal leyɗe duniyaaru e projet PGRCI fuɗɗi gollude ɗum. Toyi gollal ngal tawa hannde
sigila o wona nana dow tindigo nokku laatiiji jiyan no waawi naatugoɗo e bonna. Min gaɗi ɗum nde komin joyoɓo kanjum e saaga e gude e loosugu ngu ministére hawjinni faa baade himɓe de bonande waɗi wonni gollire ko min gaɗi ɗum faamude nokkuuji laatuɗe jiyan no waawi naatugoɗo law ngam en heɓa laabi ko en waawi hoƴƴude lawlaw ko heɓa dek sigila o no ɗon no resi nokku to noɗɗo fuu waawi wi'igo on gollire
on.
On mbi'i gollal mo ngal on jaajinalngal faa sigila on yaha nder régioji Niger
goɗɗi.
Galluure ñamay ɗon woni to min puɗɗiri golle ɗen. Min miili min jaaji neɗɗo du faa yaha e régioji Agadez Tawa dow so itilbeeri nde min keɓa e baawɗe may jom. Faa worgo jooni pinud haldi amen wiide ke min ngaɗa maayandinoogo enna e de département Gaya. Min ngaɗi gollal ko maanide nokkuuji gonɗo ɗe Tanda e Gaya.
Ko ɗum faddi ɗum yottaade nder keerol leydi ndin fuu.
No haani en faama no fakka gollal ngal. Wala fuu ko en nafato so wonaa ko waɗa ɗum gollere. No waajibi hooreeɓe leydi e wallitooɓe kumpito ko waawi gollireyde e dow fii domugol bonandaaji ɗo leydi Niger se hunno yotto ko yi'e daarane safaare. Tawi du no waawi waɗeede sigila domugol illa hunno yottaaki. Mi waawaa wiide iɗo timmina saɗorma ko jiyan woni waɗa de en ɓuyte gacce on no ɓe mayirto nder majjinɗe.
Jon o ko heɓa ɗum noyi woni iɗum gollire.
encore un système opération
don wala hunne ko jodi himbe no gollertaro ido domu gol bonandaji jiya lato topo na dudi yam mayo men jawtidi e ministere hawjinne filla fa baade himbe de bonande wadi gollal amengal no holla dimma sukabe ko tawta don galleji nyibdiji ne e yobbe nanna talkur manunor gol hebde kibaru himbe tawtobe don enna han hunne fuwawa gasinne bonandaji ko diele wonno wada sahana sigila domal wada
ce problème d'inondation, il faut une prévention.
Assalamu alaikum, ba lanti jam wali.